eyes is killing me. The way you bounce, baby, never turn around, baby. Langinha, o seu cappuccino. Face to the ground, when you bend over, baby. Private show, na kutaya, you already know. Mohana mulai, and mission to shingo. Shukisha, mami, go down low. Badia, badia, ten, ten. Then I saw them at the valley when it bang, bang. Mon amour, si basi, ujena, your best friend. Kuna na kani kome shuka toka heaven a heaven a. Chini nani ita kwa mchina. Changanya majina stima. Anaikalia nyuma ya bima. Ukinyomba sisi kunyima ya nane ya katana. Nenda kwa step, Melanie, Melanie, toto la mshep. Nikalipe mali kwenu mama twenze. Kiri kiki kiki, karakakakaka. Kakupa mama kiuno, kiuno. Kiri kiki kiki, karakakakaka. Kakupa mama kiuno, kiuno. Yeah, baby you're my angel. When you smile I'm dying. Mwe mzuri kila angle. Even when you cry, buddy buddy ina makusudi. Mara chali na kifudi fudi. Buddy buddy ya nileta kwenye mudi. Ukinipa mara moja kwenu haurudi, I swear.